Ebyonga tibita de kumabali katikula Uganda Charles Peter Mayiga hasari ya basakate okubeera ne suubi mu buli kye bakola kibayambeko okusobola okugusa ebiruubirirwa byabwe mu bulamu bwabwe. Bino abyogedde mu basakate abali mu kubangula mu bintu ebitali bimu wali ku ssomero lya Holmes Darling e Gayaza n'abakubiriza okulemerako ku buli kye bakola. Bw'atyo abakubiriza okussaayo ennyo omwoyo n'okumanya ku byafaayo bye babasomesa kibayambeko okumanya gye bava awamu ne gye balaga.
Mu masomero gye muli era mujja kusoma oluvannyuma mufune degree bwe tulowooza, naye bw'oba onootuwa essuubi mu Buganda oba mu Uganda olina okubaako ebintu ebya bulijjo by'omanyi nga byenda bye wali mu resource center babayigiriza ebyafaayo. Omuntu aba tamanyi byayita emabega n'ebyaleero bimutawaanya okutegeera n'ebiyinza okujja mu maaso tayinza kubirowoozaako. Kale kirungi ne mujja wano babayigiriza ebyafaayo, babayigiriza obuwangwa bwammwe. Buli mwana abadde ambuulira ekika kye n'akabbiro, n'olwekyo mu kisaakaate babayigiriza ebintu ebya bulijjo ebinaabawanguza. Ate ebituwanguza mu bulamu biba bintu bitono nnyo. Awo nno bye muyize mu bikwate, bye muyize mubijjukire ate mubiteeke.